Yenibingelela nonke bazalwane gameni lenkosi. Amen. Ngiyacela ke sivule amahubo isahluko sika 90 sizothola ukufunda kwezwi kusuka ku verse 1 kuyoma lapha ya ku 17. Ikhasi u 564 noma ipage. Isihloko sakhona sithi uNkulunkulu ukhona kuze kube phakade. Umkhuleko kaMose umuntu kaNkulunkulu. Nkosi, wena uyisiphephelo sethu izizukulwane ngezizukulwane. Zingakaveli izintaba, umhlaba nezwe ungakakudali. Kusukela phakade kuze kube phakade wena Nkulunkulu ukhona. Umuntu uyambuyisela othulwini uthi, buyani bantwana babantu. Ngokuba emehleni akho inkulungwane yeminyaka, ingangosuku lwayizolo olwedlule, imfishane ngangomlindo wasebusuku. Ubakhukhula njengesikhukhula, banjengobuthongo nanjengotshani obuhluma ekuseni. Ekuseni bayahluma, bukhahlele kusihlwa bubune bunqunywe. Ngokuba siqedwa intukuthelo yakho, ulaka lwakho luyasithuthumelisa. Amacala ethu uwabeka phambi kwakho. Izono zethu ezifihliweyo zisekukhanyeni kobuso bakho. Ngokuba izinsuku zethu zidlula phansi kwentukuthelo. Iminyaka yethu iphela ngokuphazima kweso. Izinsuku esiziphilayo ziminyaka engamashumi ayisikhombisa. Kuthi uma ziziningi zibe iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili. Ngubani owazi amandla entukuthelo yakho nolaka lwakho olunjengokusabeka kwakho na? Nkosi, sifundise ukubala kahle izinsuku zethu, ukuze sizuze inhliziyo enokuhlakanipha. Buya simakade, kuyeze kube nini na? Hawukela izinceku zakho, sisuthise ngomusa wakho ekuseni, ukuze sithokoze, sijabule izinsuku zethu zonke. Sithokozise ngangezinsuku owasihlupha ngazo, nangangeminyaka esabona okubi ngayo. Izenzo zakho mazibonakale kuzo izinceku zakho, nenkazimulo yakho kubantwana bazo. Musa wenkosi uNkulunkulu wethu, mawube phezu kwethu imisebenzi yezandla zethu ichume, yisimamise imisebenzi yezandla zethu. Leli liyizwi lenkosi.
Yani bingelela bazalwane. Igama lami nguStuart. And it's wonderful to be back.
Kuyintokozo enkulu ukuthi sesibuyile bangcwele.
I was able to get some time off with my family over the new year. I hope you were as well.
Uthike ngakwazi ukuthola isikhathi sokuphumula ngesikhathi sama holiday ka New Year. Ngiyathemba ukuthi nani bazalwane nasithola isikhathi esihle singalo sokuphumula.
But I'm very glad to be back and to be preaching God's word.
Kodwa ke uthi uyakuthokozela kakhulu ukuthi usebuyile manje futhi uthola ithuba lokushumayela izwi kaNkulunkulu namhlanje.
Psalm 90 confronts us with an uncomfortable question.
Uthi ke leli hubo leli lika 90 ihubo elisibekela umbuzo onzima kakhulu noma ongathandeki kahle.
What do I do with the dread I feel that time is slipping away from me?
Lo mbuzo ke umbuzo othi ngenze njani ngalomuzwa ongifikelayo ukuthi isikhathi siyangishiya.
And this is something that we all feel.
Into ke le abaningi bethu noma sonke esifikelayo umcabango onjalo umcabango esizwayo sonke.
Maybe not so when we were children.
Mhlambe ke umcabango sasingenawo kade sisakhula sisengabantwana.
For some reason the years seem to pass so slowly when you're a child.
Ngokujwayelekile uma ngabe usengumntwana kubuke sengathi ukuthi iminyaka iyagijima isikhathi siyashesha ukuphela.
When you're 5 years old you look up to your 10-year-old cousin and you think they're some kind of superhero.
Uma ngabe uneminyaka emihlanu ubhekile komunye okhazini bakho mhlawumbe oneminyaka e-10 uba umbuka nje njengokuthi umkhulu nje noma ngathi khona okungcono ngaye.
You think, wow, he's so big, he can do anything. But ironically, the longer your life goes by, the shorter the years seem to get. One writer said, our lives seem to live us, to possess their own bizarre momentum, to carry us away.
Omunye ke umbhali oboye humusha lento ubeke ngalokhu ukuthi kubukeke sengathithi impilo zethu ziyaphila kuthina. Njengokuthi nje zifuna impilo zethu kuba nekhathi eyithile empilweni ezibalulekile kakhulu zibe ihamba nathi.
As we've entered a new year 2025, this is usually when we are most aware of that.
Maybe
our emotions are most heightened to the passing of time.
The way
our lives seem to live us.
Ngokuthi impilo zethu nje ziphile kuthi ngingazi ukuthi nje uyaphilelwa impilo yakho aphile wena isikhathi siyagijima.
And we wonder what is the point of it all.
Bese sizibuza ukuthi kahle kahle yini inhloso ngako konke lokhu.
So it's the right time to ask the question.
Isikhathi ke esilungile kakhulu noma esihle kakhulu lesi sokubuza umbuzo.
What do I do with the dread I feel that time is slipping away from me? The same writer I just quoted goes on to point out how most of us feel. Or how most of us respond to that feeling.
He
says, of course we feel bad about this sometimes. We have nightmares and wake up in a sweat. Wondering, what am I doing with my life? But our fears only last until breakfast time. Out comes the briefcase and we go back to where we started. In other words, we ignore it as much as we can.
We
push it out of our mind.
We
get distracted by the next thing on our to-do list. And it's because that is our natural inclination that Psalm 90 makes for very uncomfortable reading.
It's
as if the psalmist says, no, we're not going to push it away this time.
We're
going to camp here.
We're
going to stare this reality in the face until we break through to an answer. But before we do that, we need to understand that this prayer of Moses, the man of God, that it is not a philosophical exercise for him. He doesn't randomly get his coffee out one morning and then decide just to jot some of these things down. No, this is coming out of the experiences endured by Israel at a particular time.
Lobo bazalwane lihubo liqhabuka noma lakhiwa igaba uMoses ayibonile adlule kuzona kanye nabantwana bakwaIsrayeli ehlanga.
And we can't be sure exactly which experience that is.
Asikwazi ukuba nesiqiniseko ukuthi isiphi leso sikhathi kahle kahle.
But we know that the general background was during their wandering years in the wilderness.
Kodwa ke esikwazi kahle lokuthi lokhu kwakhiwe isikhathi lapho khona bese hlanu eminyaka leyana e-40 bezulazula ehlanu.
It was probably towards the end of Moses' life.
Okunokwenzeka ukuthi kwakungasekugcineni kwempilo kaMoses.
When most of his generation, the first generation to come out of Egypt, had died.
La khona isizukulwane esiningi izukulwane sika Moses leso kwizukulwane saphuma eGibhithe sasesifile.
The wilderness was in many ways the cemetery where God buried most of the first generation for their rebellion.
Ngendlela eningi singacabanga ngehlane ngalendlela yokuthi kwakungamathuna okuyindawo la khona uNkulunkulu angcwaba khona isizwe sika-Israyeli ingxenye yokuqala generation yokuqala le engazange imlalele uNkulunkulu.
Those are the kinds of experiences that force one to face the reality of death and the brevity of life.
Ileyo nto ke bazile umcabango njalo ke bazalwane uMoses omfikelayo noma anawo osuzala lelihubo esilifundayo namhlanje uqonda nengqo nezimo zempilo okumaqondana nazo ukufa ngaphezulu kwazo zonke.
And perhaps that's where you are in your life right now.
Okungenzeka ukuba mhlambe nawe ila ukhona empilweni yakho namhlanje.
That you've lost someone close to you, someone maybe in your family, and you're thinking more about death.
Ungenzeka ukuba mhlambe khona ulahlekelwe nguye ekhaya ngokuthi ashone kulo kwenza ukuthi ucabange kakhulu ke manje ngokufa.
It's that moves Moses to write this corporate prayer, to pray together with the second generation.
Ileyo nto ke bazane bangela ukuba uMoses aqhamuke nalomkhuleko ukuze akwazi ukuthi awukhuleke kanye kanye nabantwana bakwa-Israyeli ehlala.
And the place where Moses starts in verse 1 and 2 is to reflect on the eternal nature of their God.
Into yokuqala ke uMoses ayenzayo kule ihubo ileyo ukuthi abheke ku-point number 1 abheke laphayana lokhu ukuthi uNkulunkulu ungunaphakade.
God is everlasting.
UNkulunkulu ungunaphakade.
Look at verse 1.
Bheka ukuthi uthini verse 1 uthi Nkosi wena uyisiphephelo sethu. Izizukulwane ngezizukulwane.
Moses begins by reminding us of something very comforting about God.
UMoses uqalayo ngokusazisa into ekukhuthazayo kakhulu noma esinikeza umdlandla ngoNkulunkulu.
He is his people's dwelling place.
UNkulunkulu uyisiphephelo sabantwana bakhe.
He is home.
UNkulunkulu uyikhaya.
And this is a pillar that we need to hold on to as the psalm gets darker.
Insika ke lesimele ukuthi sibambelele kuyona njengalokhu ihubo lizobe liqhubeka kuwe ngathi bamnyama kakhulu.
A dwelling place is a shelter to hide from danger.
Isiphephelo noma ikhaya indawo yokuqasha la kufika khona ubunzima.
It's what the psalms often refer to as refuge.
Yilapho ke lakhona ihubo livamise ukuthi likhulume kakhulu ngokuthi uyisiphephelo uNkulunkulu.
It speaks of security and stability of permanence.
Likhuluma ke ngokuvikeleka nokugxila nento engunaphakade.
In a world that is constantly changing, where it feels like shifting sand beneath our feet, isn't it a comfort to know that God is our home?
Ukuphila emhlabeni oguquguqukayo onezimo eziningi eguquguqukayo umfundisi ufanisa nomhlabathi wena mawusolwandle obalekayo ngaphansi kwezinyawo umhlaba uphenduka kanjalo akukhuthazi yini ukuba noqondo ukuthi uNkulunkulu yena akaguquki na.
And he is not just that now, but Moses says he's been this for his people Israel for all generations.
Akasisona isise isiphephelo uNkulunkulu manje nje kuphela, kodwa uNkulunkulu belokhu eyilento izizukulwane ngezizukulwane.
From its beginning with Abraham.
Ngalenkathi isizukulwane siqala ngoAbraham.
Through each successive generation until the present with Moses and his people in the wilderness.
Izukulwane ngezukulwane eziphumelelayo kuze kuyofika kulesi sikhathi sika Moses noIsrael besehlala.
God has been his people's refuge.
UNkulunkulu beloku eyisiphephelo sabantwana bakhe.
But how is it possible for God to be a dwelling place in all generations?
Kuyinto engenzeka kanjani lokhu bangcwele ukuthi uNkulunkulu abe yisiphephelo sabantwana bakhe ezizukulwaneni ngezizukulwane na?
Verse 2 explains how.
Efesinike ngathi uzothola impendulo yalowo ufundeka nje ukuthi zingakaveli izintaba umhlaba nezwe ungakakudali kusukela phakade kuze kube phakade wena uNkulunkulu ukhona.
Those words are telling us that God is outside of time.
Lawo magama ke asitshela lokuthi uNkulunkulu ungaphandle kwesikhathi.
The time came into existence when God created the mountains and he formed the earth.
Ukuthi ke bangcwele isikhathi saqala ngalesi sikhathi uNkulunkulu esedalile izintaba esedalile izinto esizibonayo.
The beginning of space and matter is the beginning of time.
Uqala kokudalwa kwezinto ezikhona zonke emhlabeni kwaba ukuqala kwesikhathi.
But God, well, God has always existed.
Kodwa ke uNkulunkulu bangcwele wayeqale khona njalo akavelanga leso sikhathi sekudalile.
He doesn't have a beginning and he doesn't have an end.
UNkulunkulu akanasi isiqalo futhi akanasi isiphelo.
He doesn't have a past and he doesn't have a future.
UNkulunkulu akanali izolo futhi akanali ikusasa.
He is always now.
UNkulunkulu wemanje wenamhlanje.
He is not subject to time.
Akayena uNkulunkulu omncike esikhathini bangcwele.
He doesn't feel the inevitable changes that come with the passing of time.
UNkulunkulu akakhathazwa inguquko ezenzeka ngenxa yesikhathi bangcwele.
We struggle to wrap our heads around that.
Kunzima ukuba siqonde kahle leyo nto bangcwele ngoba siyena uNkulunkulu.
But God remains the same yesterday, today and forever.
Kodwa ke uNkulunkulu umile futhi akaguquki unjalo izolo namhlanje naphakade.
He is everlasting.
UNkulunkulu omile inguna phakade.
It's a wonderful truth, but you know what? Moses isn't sharing it with us as part of doctrine class 101.
Kuyiqiniso ke elikhulu kakhulu kodwa ke uMoses akasinikezi nje lana isifundo se doctrine eklasini.
You know, lecture 3, God is eternal.
Ukuthi ke lapha kusifundo sesithathu uNkulunkulu ungunaphakade qhabo.
He has a purpose behind telling us this.
Unenhloso uMoses uthi kungani sitshela ngalo uNkulunkulu oyisiphephelo ezizukulwaneni ngezizukulwane.
And that's because he's setting up a contrast between God and us.
Lokho kwakhiwa ukuthi uMoses uzokwenza manje ukuqhathanisa abantu kanjalo noNkulunkulu. Kunuqhathanisa azokwenza.
He's going to confront us with our own momentary existence.
UMoses uzosibeka manje ngqo phambi kaNkulunkulu ezosikhombisa ubunjalo bethu.
God is everlasting, but second point, our lives are over quickly.
Amen. UNkulunkulu ungunaphakade, kodwa impilo zethu ziphela ngokusheshsha bangcwele.
Look at verse 3 and 4.
Bheka ukuthi uthini verse 3 and 4 uthi umuntu uyambuyisela othulini uthi buyani bantwana babantu ngokuba emhlabeni akho inkulungwane yeminyaka ngokuba emehlweni akho inkulungwane yeminyaka ingangosuku lwayizolo olwedlule imfushane nangomlilo wasebusuku ngangomlindo wasebusuku xolo bangcwele.
These verses are hard to read. Hard to hear as well. See, verse 3 reminds us of our mortality.
Ivesi lika 3 bangcwele yasikhumbuza lokho ukuba thina siyizinto ezifana.
It says we are not in control of our lives as we like to think.
Thina bangcwele sihlele kulawulweni kwempilo zethu njengalokhu sicabanga ukuthi impilo yethu iphethwe yithini.
Notice Moses is speaking to God when he says, "You return man to dust."
Aphela lokuthi uMoses ukhuluma noNkulunkulu mangabethi umuntu uyambuyisela othulini.
And it is God who does that by a word. He says, "Return, O children of man."
uNkulunkulu okwenzayo lokho ekwenza ngezwi lakhe athi buyani bantwana babantu.
Tells us something very important.
Lokho ke into ebalulekile kakhulu.
God is sovereign over death.
uNkulunkulu uyabusa ngaphezu kokufa.
He determines the allotted time for each of us.
Uyena uNkulunkulu oshoyo ukuthi umuntu uyakuhamba nini emhlabeni, uyakufa nini.
Friends, ultimately, it's not down to being in the wrong place at the wrong time.
Akusho nje bangcwele ukuthi umuntu ufa ngoba ubese esikhathini esirong, bese endaweni wrong ngesikhathi esirong, qhabo.
It's not a matter of fate.
Akukona ukuthi into enzeka ngenhlanhla le noma ngephutha.
Or how many cigarettes you smoked per day.
Noma ukuthi ke ufe ngoba ubangelwe ukuthi ubheme kakhulu, ubheme ogwaya bangani ngosuku.
Those things are what you might call secondary causes of death.
Lezo zinto ke zizinto esingalibiza ukuthi zizinto zesibili ezibangela ukuthi umuntu afe.
But there is always only one primary cause of death.
Kodwa ke iyodwa into ebangela ukuba umuntu afe.
The God who spoke us into this world speaks us out at his appointed time.
uNkulunkulu owakhuluma ngezwi wasibizela kulomhlaba. Uye futhi okhuluma ngezwi ukususa kulomhlaba.
God rules over death.
uNkulunkulu uyabusa phezu kokufa. Amen bangcwele.
And whether his appointed time for you comes at 20 years, 50 years, 90, it really doesn't matter because it is all nothing in comparison to God.
Noma ngabe lesi sikhathi sokufa sikufica wena eminyakeni ewu-20 noma umuye simfica eminyakeni ewu-50 omunye ewu-100 akusho lutho bangcwele. Okubalulekile lokhu ba kulawulwa nguNkulunkulu.
This is the point of verse 4.
Yilona-ke yona inhloko le inhloso ka-verse 4.
Even if you live to 1,000 years like Methuselah nearly did, that would still feel like yesterday to God.
Noma ngabe kuthiwa uthole ithuba lokuthi uphile nje iminyaka ewu-1,000 njengalo muntu asemshilo umfundisi, lokho nje kuNkulunkulu kuyakufana nosuku olulodwa.
1,000 years back from here for us, that puts us in the Middle Ages. To God, that's just 24 hours ago.
uNkulunkulu eminyaka nemibukeke imide kakhulu kuyiminyaka eminingi. uNkulunkulu ibukeka njengosuku olulodwa nje. Lokho into yayizolo leyo.
But of course, none of us do live that long.
Kodwa ke akusithina sonke ke abaphila leso sikhathi, sesikhathi eside kangaka.
The best we can hope for is 70 to 80 years if we go by verse 10.
Esingakuthemba nje ukuphila mhlambe kube sibe leminyaka ewu-70 noma mhlambe ewu-80 uma ngabe siyisa ngokuka verse 10.
Or as I said in the earlier service, 90 approaching 100 if you go by the CCP membership roll.
Noma ke mhlambe eminyaka ewu-90 ka 100 uma usebenzisa i-list le yase Christchurch Pinetown.
I never thought that would be an incentive to become a member.
Angaze ngicabange ukuthi kuyaba into enjalo ukuba ingxenye yebandla.
Join us, you'll live to 100.
Hlanganyela nathi usijoyine, uyakuphila iminyaka ke ewu-100.
But of course the point is that our lives are quickly over and we die.
Iphuzu ke yileli bazalwane ukuthi impilo yethu iyadlula ngokushesha, siyafa.
Moses carries on with this point in verse 5 and 6.
UMoses uyaqhubeka ke nephuzu lakhe everse 5 to 6.
We won't read it. No, we won't read it, but notice it says, he says our life is like a dream.
Qaphela lokho ukuthi uthi impilo yethu injengephupho.
Is that in your translation? Dream?
No, no.
Not really.
No.
Okay.
Oh yes, it is. It is. Njengobuthongo. So
every now and then I'll remember a dream in quite a bit of detail.
Ekhathini ke eyiningi kuyake kungifikele ke ukukhumbula mhlambe iphupho ekade ngiliphuphile ngayizolo.
And my poor wife has to listen to it.
Unkosikazi wami ke njalo fanele ngimxoxele, kufanele asuke engilalele ngalelo phupho.
Sure, we've all done that, you know, we say and this happened and then I did that.
Kuyenzeka kuthina sonke lokho masixoxa amaphupho ukuthi kade ngenze lokhu, ngenza nalokhuya.
And the next thing I was on a raft floating down a river.
Kwagcina kwenzeka ngithole nje sengizongena emanzini noma sengiqanta emanzini.
And then somehow my childhood friend I hadn't seen for so long, he just appeared. And this and that and the next thing. And it feels like it took the whole night, right?
Science
tells us it all happened in a matter of minutes. And you see, that's our lives.
We're
a dream in the night. Moses makes another comparison.
He
says, our life on earth is like grass. Or better yet, like pot plants given to the Turton house. They arrive in the prime of their life. Looking so beautiful, so colorful as we put them there on the windowsill. And when I look again, they are brown and they're bent over. Because for a couple of days I'd forgotten to water them. They do tend to live a bit longer when my wife is in charge. But do you see, that's you, that's me, we're pot plants. Here today, gone tomorrow. Someone has said, 100 years from now, can you think that far, 100 years from now?
And that's no more than Kabanga, which is so when Zagala never going to be 100, Sugarman, or Ozam Kabanga, look.
All new people.
Nanga Jelago, Gabrukona, Ubuso Busha Bong, Abanda Basha Bong.
Have you ever thought about it like that? All new people.
Gabrukona, Bantunje, Abasha Bong, Asisha Banda Basha Amatine, Susanna Bangwe.
Driving these streets, living in your home, if it's still there, working your job, sitting in these chairs. See, the point that we can't escape, but we must confront, is very clear. We will all die and it will come sooner than you think. Now, I love how some commentators point out that Moses is towards the end of his life because he's writing this psalm with that kind of perspective. The perspective that old age gives you. To look back and to see that your time here really is short. That's why I'm often told by older people in the church to enjoy my kids because the time goes by so fast. Now, some of you say that because it does, and you know it, and you know that I don't know it. Or at least that I don't really believe it because you didn't either when you were my age.
Niqonda kahle lokho bangcwele njengalokhu ngaqondi mina ngenxa yesigaba engikusona noma eminyaka engikuyona. Niqonda kahle nina ngoba nike naba la engikhona manje. Nabona ukuthi isikhathi siyadlula ngokusheshsha ngempela.
But you see, young or old, we all must believe it if you're ever going to get to verse 12.
Kodwa ke okubalulekile ukuthi sonke noma ngabe umncane noma ngabe umdala kubalulekile ukuthi sikholwe le ukuthi isikhathi siyadlula ngokusheshsha and singabantu abafayo bangcwele. Lo kuzosiza ukuthi sifinyelele evesini lika 12.
That's the hinge of this song.
Yonake le into emaqondana nayo lelihubo.
It's where Moses wants all of us to be.
Yila uMose afuna ukuthi sonke sibe khona.
At that place of realization.
Esikhathini la khona esoqhamukela eqondeni khona.
So that we ask God to teach us to number our days.
Ukuze bangcwele lokhu kusenze sikwazi ukubala izinsuku zethu, simbonge uNkulunkulu sibale izinsuku zethu.
That we might get a heart of wisdom.
Ukuze sithole inhliziyo esihlakaniphile.
And so in one sense it doesn't really matter how old you are.
Ngenye indlela lokuchaza ukuthi akubalulekile kangako ukuthi uneminyaka emingakanani.
Because all of us could die tomorrow.
Ngoba noma ngabe kuthi ungakanani sonke kungenzeka sife kusasa.
And perhaps never reach verse 12.
Kwenzeke futhi mhlawumbe singafiki ku verse 12.
So that's where we're going, but before we get there, Moses explains why our lives are so short.
Yilapho ke la siyakhona kodwa ngaphambi kokuba sifike khona uMoses uyachaza lokuthi kungani impilo zethu zimfishane.
Why did it have to be over so quickly, like a dream in the night or a pot plant?
Kungani kufanele impilo zethu zibe mfishane njengephupho ebusuku, zibe mfishane njengembali nje enhle namhlanje kusasa sibunile.
Because point 3, God is angry at sin.
Ngenxa ke yalokhu okuyiphuzu lethu lesithathu ukuthi uNkulunkulu uthukuthelele isono, usithukuthelele isono.
Read verse 7 to 9.
Evisinga 7 kuye kunani kufundeya kanje. Ngokuba siqedwa yintukuthelo yakho, ulaka lwakho luyasithuthumelisa, amacala ethu uwabeke phambi kwakho, izono zethu ezifihliweyo zisebukhanyeni kobuso bakho, ngokuba izinsuku zethu zidlula phansi kwentukuthelo, iminyaka yethu iphela ngokuphazima kweso.
See, we often forget that death is not natural.
Siyakhohlwa ke lokho bazalwane ukuthi ukufa akuyona into eyayimisela ukuthi kube khona.
We think it is because it's what we know in our limited span of life.
Sicabanga ukuthi ukufa kwakuyingxenye nje yokudala kaNkulunkulu ngenxa yokuthi si limited bangcwele indlela esikwazi ukucabanga ngayo leyo.
And so we say it's natural, you know, it's part of the cycle of life.
Sigcina ke sifinyelela ekucabangeni ukuthi kusho ukuthi kwakufanele kube khona ukuthi ufa kuyingxenye nje yempilo ukuthi umuntu uyazalwa afe azalwe afe.
But God was there in the beginning.
Kodwa ke uNkulunkulu wayekhona eqaleni.
And when he created all things, death was not among them.
Futhi ke ngenkathi uNkulunkulu ekhona eqaleni edala zonke izinto akazange akudale ukufa, kwakungekho ukufa kulowo uNkulunkulu ayekudalile.
It wasn't part of the original.
Kwakungasiyona ingxenye yeplani kaNkulunkulu ezinto eyidaliwe.
So it is not natural.
So ngaleyo ndlela ke bangcwele akusiyona into uNkulunkulu ayeyibekile ukuthi iyakwenzeka.
Here in verse 7 and 9, Moses tells us that death is the consequence.
Lana ke evesini lika 9 uMoses uyasitshela ukuthi ukufa kahle kahle kuyimphumela.
Death is the consequence of God's anger at sin.
Ukufa kumphumela ukuthi uNkulunkulu udiniwe ngenxa yesono.
Which you're probably thinking takes us straight back to Genesis chapter 3, doesn't it?
Lokho ke okusithatha kusibuyisele eqaleni encwadini ka Genesis esahlukweni sika 3.
God warned Adam and Eve that they would die if they sinned against him.
UNkulunkulu wabaxwayisa uAdam noEve ukuthi bayakufa nokufa uma bebona kuNkulunkulu.
They did. And God responded in wrath.
Siyathola ke kodwa ukuthi bakwenza lokho bona kuNkulunkulu, uNkulunkulu waphendula ngolaka.
But God's anger is not like our anger.
Kodwa ke ulaka likaNkulunkulu alifani nolaka lwethu.
Our anger flares up in moments. It's a fit of rage where we're burning.
Ulaka lwethu lunezigaba ukuthi ngidinwe kakhulu, ngidinwe kancane, luyaqaleka.
But for God, it's a settled decision.
Kodwa ke ulaka kaNkulunkulu lubonakala ngesinqumo nje esisodwa azosithatha si affect izinto eziningi.
A settled decision that remains on us. It doesn't flare up now and then.
Ulaka lolo singaliboni kwesinye isikhathi kuye lingabi khona, ulaka olukhona nje.
It's the decision we already read about in verse 3, a verse which is echoing Genesis 3 verse 19.
Isinqumo leso sisibona ku verse 3 la sithola khona ukuthi umuntu uyakubuyiselwa othulini. Kanti into futhi le evelayo ku Genesis 3 uma ngabe uNkulunkulu ahlulele.
This is the judgment he gives. To dust you shall return.
Nantu uNkulunkulu isijeziso asibekayo uthi umuntu uyakubuyela othulini.
That helps us to say that our brief lives are a direct consequence of God's judgment against sin.
Lokho ke kuyasiza ukuba siqonde lokho bangcwele ukuthi ukufa kwethu kuyimphumela yesono esenziwe kuNkulunkulu.
This is why life is so short.
Yona ke into enje ukuthi impilo ibe mfishane leyo bangcwele.
Now, by the way, I'm not saying, and it doesn't give us license to say, that because that person died at 19, they are more sinful.
Kodwa ke lokho bangcwele siqonde kahle ukuthi akuchazi lokho ukuthi kusho ukuthi umuntu mangabe mhlambe shone samncane shone eneminyaka e-19 ngoba mhlambe ube yisono esikhulu yena.
But you know, God has allowed me to live to 85 because I'm less sinful.
Ukuthi uNkulunkulu ungivumelile mina ukuthi ngiphile nje ngize ngibe neminyaka eminingi ibe la 85 ngoba naku mina ngona kancane izono zami incane.
That's not really how it works.
Akuyona indlela okwenzeka ngayo leyo bangcwele.
But it is saying that in 100% of cases God's anger is more powerful than our will to stay alive.
Kodwa ke lokuchaza lokho ukuthi ekhathini eziningi ulaka lukaNkulunkulu nesinqumo sakhe kungaphezulu kwentando yethu ebingafisi ukuqhubeka iphile nje isikhathi eside.
I've spoken before from the pulpit about big hitters in Silicon Valley, the guys that are inventing the next cell phone that comes out.
Uthi ke ngeke ngakhuluma ngesikhathini esedlule ngale mishini le emkhulu le yaqeda kuyibiza umfundisi eyakhiwa yilabantu laba abakhama cellphone.
They are investing billions of dollars into cryogenic technology.
Uthi ke abantu bafaka ke imali eningi kakhulu ke kulento le lemishini le abayakhayo ezokwenza lento umfundisi azoyichaza.
This is technology that can freeze the body to preserve it.
Lena ke imshini yakhe ukuba igcine umuntu ephila, umuntu angafi, umuntu ekufanele ngabe usefile kodwa imgcine umuntu ephila.
And then the hope is that you wait for medical advancements to eventually revive and cure the cause of death.
Ngale nhloso ngale nkathi lemshini sakumisile ukuthi umphefumulo ungaphumi kuwena ungafi, ulethemba lokuthi imjovo nemithi le abasuke bekusebenza ngayo ke izogcina isisebenza ke bese ubuyela esimeni.
What is that?
Yini leyo bangcwele?
That's the will of man in all of its might to stay alive.
Intando yomuntu ke leyo yokuzama ini nayo yokuzama ukuthi igcine umuntu ephile noma esefiqwe isikhathi.
But it will fail.
Kodwa ke iqiniso leyo lokuthi iyakuhluleka ekugcineni.
Why? Because they do not know the power of God's wrath.
Because bangcwele leyo umshini leyo ayilwazi ulaka lukaNkulunkulu.
That's what's asked in verse 11.
Ile nto ke ke ebuzwayo evesini lika 11.
Can read it for us.
Evesi 11 kufundeya kanje, ngubani owazi amandla entukuthelo yakho nolaka lwakho olunjengokwesabeka kwakho na?
Who thinks this way?
Ubani abangcwele ocabanga ngalendlela na?
The answer is not many people.
Impendulo yithi ababaningi abantu abacabanga kanjalo.
Not many people join these dots together.
Ababaningi abantu abahlanganisa lemicabango ngalendlela.
Not many people see how the reality of death and the brevity of life has everything to do with our sin and God's righteous anger.
Abantu ke abehlelwe lomcabango bangcwele yokuba iqiniso ngempilo lokuthi abantu bayafa lokuthi isikhathi sempilo sifingqiwe sifishane abafikele ukucabanga ukuthi leyo nto yenzeka ngenxa yesono.
In fact, I think that if you had to put together the three least favorite things that people like to think about or talk about or maybe even preach about, I don't think you could do better than those.
Angazi ke bangcwele noma uma kuthiwa bengingathola ithuba lokuthi ngihlanganise nje izinto ezintathu abantu abangathandi inhlobo ukukhuluma ngazo noma ngabe kuthiwa bayashumayela noma ngabe kuthiwa bayakhuluma nje beyixoxela bebodwa ukuthi lezi zinto zontathu bungeke yini wazibona.
Death, sin, God's wrath.
Izinto abantu abangafuni ukukhuluma ngazo nokucabanga ngazo lezi ukufa, isono nolaka likaNkulunkulu.
And yet here we are. Doing just that, considering those things. And it's been quite uncomfortable, hasn't it? It's been very heavy. But you see, if we don't do it, then we will never ask verse 12.
Kodwa uma ngabe singabhekana lembuzo enzima emaqondana nokufa nesono nolaka likaNkulunkulu asisoze sakwazi ukufinyelela kuverse 12.
We will never say, Lord, teach me to number my days that I may get a heart of wisdom.
Asisoze sasho liyamkhuleko shiwo uMose lapha na kuverse 12 mayithi, Nkosi sifundise ukubala kahle izinsuku zethu ukuze sizuze inhliziyo enokuhlakanipha.
Verse 1 to 11 gets us to verse 12.
Uverse 1 kuya kuverse 11 wona bangcwele osifinyelelisa kuverse 12.
May we realize that life is too short to be a proud fool.
Lokho ukuthi impilo imfishane incane kakhulu ukuthi ingaba into esinokuyiqhenya ngayo.
That the only wise way is to humble ourselves, to accept our mortality.
Ukuthi ke into ehlakaniphile noma into enobuhlakani kakhulu le ukuthi sizamukele ukuthi thina singabantu abafana.
The world will teach you to deny it and to avoid it.
Izwe ke lizokufundisa ukuthi uyinqabe leyo nto wena ukuthi ushayise ngathi ayikho nje uyiphike lento ukuthi wena uzofa ngenye imini.
To distract yourself from it.
Ukuthi nje ube busy nezinye izinto wenze ezinye izinto nje ukhohlwe yiloku okubalulekile.
And if you can't do that anymore, to fight against it with all of your might.
Uma ngabe ke ungasakwazi ukwenza konke lokho ilwa nje usebenzise ingqondo yakho ulwe nako ngayo yonke indlela ongakwazi ukulwa ngayo.
Start a diet, get in gym, take medication.
That wena nje izamahlamvu odwa ungayidli inyama uze izinto ezihlaza zodwa uhambe ejimini uphakamise izinsimbi ungene kwi-medical aid wenze yonke leyo nto ukuze ungafi.
Apply anti-aging cream. Have surgery.
Faka ke lezi zinto ke ezifakwa ebusweni uzigcobe wenze i-surgery wenze lokho nalokho.
And live for the moment.
Ukuze uphile uphilela imanje kuphela.
Focus only on now.
Wena nje bhekana nemanje kuphela ukhohlwe i-reality ezayo iqiniso lempilo ezayo.
The Bible says no, you have to face it until it humbles you.
Lithi ke izwi kaNkulunkulu cha bo bangcwele asibhekane ngqona leyo mbuzo ukuze sikwazi ukuyinikeza impendulo ezifanele.
Because it's only in that place that you will see the need for God, the everlasting one.
Ngoba ngaleso sikhathi usuzizwa ukuthakathaka kanjalo ukuthi mina nje ngiyinto efayo, mina nje ngiyinto ezodlula. Ngaleso sikhathi la uzoqonda khona ukuthi eqinisweni wena uyamdinga uNkulunkulu ukuthi angenelele. Amen.
And you will ask him for his wisdom.
Bese ke umcela uNkulunkulu ubuze ukuhlakanipha kuyena ukuthi yiphi indlela omele ukucabanga ngayo kuleso sikhathi.
It's when you cry out to God the eternal one.
Ngalenkathi ke ukhala kuNkulunkulu, ukhala kuNkulunkulu onguna phakade.
Who was here long before you and I showed up.
uNkulunkulu owayekhona ekuqaleni ekhona emaphakadeni mina nawe singakabi khona.
And who will be here long after you and I.
uNkulunkulu oyokuba khona isikhathi eside nasemva kwami nawe mina nawe sesidlulile.
And who knows far more than you can gather together in your 70 years.
UNkulunkulu ke wazi nezinto ongakwazi ukusondela kuzona mhlobo wena izinto ezingaphezulu kokucabanga kwakho.
What do I do with the dread I feel that time is slipping away from me?
Ngenze njani ngalomcabango ongifikelayo ukuthi isikhathi siyangedlula na?
You humble yourself and you cry out to the everlasting God.
Uyazithoba bese ukhala kuNkulunkulu ongunaphakade.
Which is how Psalm 90 ends.
Leyo ndlela ke ihubo lika 90 eliphetha ngayo bangcwele.
Moses cries out to God.
UMoses uphetha ekhala kuNkulunkulu.
See, there's a really big shift that takes place from verse 13.
Kukhona ke uguquko esikubonayo okwenzakalayo uma ufunda ususuka kuverse 13 manje.
You'll notice from that point Moses puts in one plea after another to God.
Uzobona ke lapho ukuthi uMoses wenza isicelo kuNkulunkulu emva kwesinye emva kwesinye.
Says return, O Lord.
Uthi buya simakade.
Have pity.
Uthi sizwele Nkosi.
Satisfy us.
Uthi sigcwalise Nkosi, sanelise.
Make us glad.
Uthi sithokozise Nkosi.
Let us see your work.
Uthi masubone umsebenzi wakho.
And put your favor on us.
Uthi ke bese ubeka umusa wakho phezu kwethu.
At that the whole mood of the psalm kind of changes from heaviness to hope.
Ngaleso sikhathi ke ihubo umuzwa wehubo ke bese uyashintsha usukele kade ulahlekelwe yithemba kuye manje ngazuthi ithemba seliyabuya.
Because Moses isn't asking these things in desperation, you know, like a man who's falling off a cliff and just wants to grab hold of anything he can.
UMoses akabuzi lezi zinto noma akaceli lezi zinto kuNkulunkulu ngoba mhlambe lahle ithemba njengomuntu owayo nje weni ngale ofuna noma yini angabambelela kuyona ukuze athole ukusizakala.
He's got to the end of himself and he's asking now in faith.
Usefinyelele ekugcineni uMoses kwempilo yakhe and ubuza zonke lezi zinto kuNkulunkulu ngokukholwa.
He has confidence that God will answer those prayers.
Unesiqiniseko sokuthi uNkulunkulu uzoyiphendula leyo mkhuleko.
Why?
Kungani uMoses enaleso siqiniseko na?
Because all of his pleas for help are grounded in one thing that he believes about God.
Ngenxa yokuthi zonke lezi zinto uMoses azicelayo kuNkulunkulu zibekwe zakheleke entweni eyodwa ukuthi uMoses uyamkhola uNkulunkulu.
Comes in verse 14.
Usolakala lokho ke everything ya 14.
We read it just now.
Sizokufunda ke khona manje.
That's our fourth point, our final point.
Iphuzu lethu ke lokugcina lelo lika 4.
God's steadfast love will make our days glad.
Uthando lukaNkulunkulu olungaguquki luyosanelisa.
Now let's look at verse 14.
Asibheke ukuthi uthini verse 14, just verse 14. Sisuthise ngomusa wakho ebuseni ukuze sithokoze, sijabule izinsuku zethu zonke.
God's steadfast love is a very important word in the Bible.
Umusa kaNkulunkulu ongazamazamiseki, umusa ome njalo igama ke lisetshenziswa kakhulu ezweni kaNkulunkulu.
It comes up a lot.
Liyavela kakhulu eBhayibhelini.
And it means it is his unshakable commitment to love his people for all eternity.
Lichaza ke leli gama ngesivumelwano esiphakathi kaNkulunkulu nabantu esingenakuzamazamiswa ezizukulwaneni zonke.
It's a love that always shows up in your life and can be counted on.
Uthando kaNkulunkulu ohlale njalo uqhamuka empilweni yakho ongakwazi ukuthembela kulona.
Because of everything in your life, everything, what else is guaranteed to be here tomorrow morning when you wake up?
Ngoba bekuzona zonke izinto onokuyicabanga, kuzona zonke izinto ezikhona, yini onesiqiniseko ngayo ukuthi iyakube ikhona kusasa na uma uvuka ekseni? Yini onesiqiniseko sokuthi izobe ikhona na?
Can you name even one thing?
Angazi noma ikhona yini noma into eyodwa nje ongakwazi ukukhuluma ngayo ukuthi izobe ikhona kusasa?
Only one thing will always be there waiting for us every morning. The steadfast love of the Lord.
Iyodwa ke bangcwele eyo into ehlale njalo ikhona. Onesiqiniseko ngayo ukuthi nakusasa iyobe ikhona. uthando likaNkulunkulu oluqinile olungazamazamiseki.
Psalm 136, how many times does it say that?
Ihubo esahlukweni sika 136 liphinda phinda kaningi ukuthi ngokumusa wakhe umuphakade.
His steadfast love endures forever.
Umusa wakhe umile ingunaphakade.
His steadfast love endures forever.
Umusa wakhe umile ingunaphakade.
And you see, this is why Moses can talk at the end of the psalm about gladness and rejoicing and being satisfied.
Yingakho ke bangcwele uMoses mongibheka izinto abekade ekhuluma ngazo eziqiniso ngempilo kodwa athi uma esefika ngasegcineni kwamavesi bese eveza ukuthokoza kuNkulunkulu eveza ithemba ngenxa lemithando kaNkulunkulu oqinile olungena kuzamazamiseka.
Even though our lives are short and we all will die.
Nakuba impilo zethu zimfishane sonke sizofa.
Everything changes when we can face that reality knowing that of all the things that time can take from us we can never lose him.
Lokho bazalwane kokuthi noma ngabe kuthiwa izinto ziyaguquguquka izinto ziyenzeka emhlabeni silahlekelwe lokho nalokho kusinikeza ithemba uqonde ukuthi asisoze selahlekelwa uye.
We will never be separated from his love.
Asoze sahlukaniswa naye.
If you're trusting in Christ, he knows you and he has you.
Uma ngabe wethembele enkosini uJesu uyakwazi futhi ukanye nawe.
And you can be as sure as Moses of this.
Ungaba nesiqiniseko ke isiqiniseko uMoses saye naso naye ngalo uNkulunkulu.
In fact, you can be even more sure than Moses.
Wena ke futhi ungaba nesiqiniseko kakhulu nje kunoMoses.
Because you have something that Moses doesn't.
Ngoba wena unento uMose ayengenayo.
You have the highest expression of God's steadfast love.
Wena unento la uthando kaNkulunkulu ubonakala khona ngokuphelele ngokugcwele.
Which is Jesus Christ.
UJesu uqobo lwakhe.
Steadfast love is the eternal Son stepping into time.
Uthando likaNkulunkulu olumile oluqinile olungazamazamiseki luyindodana yakhe uqobo eyehla ngesikhathi esithile yaba semhlabeni.
Can you even imagine that? The eternal one subjecting himself to time.
Angazi bangcwele noma niyaqonda lento. UNkulunkulu ongunaphakade ejoyina izinto ezidaliwe.
And he became mortal so that he could experience death for you.
Waba umuntu ofayo uNkulunkulu ongafi ukuze atheste ukufa endaweni yakho.
1 John 4 verse 9, can we turn there? 1 John 4
1 John evesini lika 4
verse 9
kufundeka kanje o evesini lika 9.
It's worth seeing this, just give us a chance to get there. 1 John 4 verse 9.
Angafunde osetholile bangcwele ngivula uJohn wrong.
Ngiyabonga sizivuma izono zethu uThembekile uNkulunkulu basithathele izono asabuye. Ubonge
uNkulunkulu. 1 John 4 verse 9.
It's okay, we need more of the Bible.
Uthando uNkulunkulu wathobekalisa kithi ngokuthi athumele izweni indodana yakhe ezeleyona ukuba siphile.
God sends his son, Jesus Christ, to face his wrath for our sin.
Angazi bangcwele noma nizweni le. UNkulunkulu wathumela uJesu indodana yakhe. Ukuze uJesu abhekane nolaka likaNkulunkulu endaweni yethu.
So that we can have everlasting life.
Ukuze sibeke nathi nempilo engunaphakade. Oh, amen.
This is why we can rejoice and be glad all of our days.
Yonaka into leyo bangcwele yenza sikwazi ukuthokoza, sithokoze phambi kaNkulunkulu izinsuku zethu zonke.
John 3:36, you don't have to turn there, but it says this, whoever believes in the Son has eternal life.
Uthi ke uJohn esahlukweni sika 3 kuleli verse lethi umfundisi noma ubani okholwayo kuNkulunkulu unempilo engunaphakade.
What an amazing thought.
Iqiniso ke elikhulu kakhulu le.
But it's followed by a terrible one.
Kodwa ke lilandelwa ke amavesi anzima kakhulu.
Verse continues.
Ngiyaqhubeka ivesi lithi,
whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him.
Noma ke ubani ongathembeli uJesu angeke ayibone impilo. Ngaphezu kwaloko ulaka likaNkulunkulu luhlezi phezu kwakhe.
See, if you're not trusting in the Son, God's word says his wrath remains on you.
Izwi likaNkulunkulu lithi uma ngabe ukuthi ungumuntu ongathembele kuJesu, ulaka likaNkulunkulu lolu Jesu ehla ukuza limumathe luhlezi phezu kwakho.
And you will not see life.
Futhi wena uyakuyibona impilo.
You will not have enough time in this life.
Awuzuba nesikhathi esanele kule mpilo.
And in the next you will have too much time.
Kulesi sikhathi ke esizayo impilo engunaphakade yoba nesikhathi esiningi.
Where the worm does not die and the fire is not quenched.
Isikhathi esiningi la khona lithi izwi kaNkulunkulu yochithela khona uma ungakholanga inkosi uJesu impethu yakhona ayifi. Umlilo wakho ungunaphakade.
So I'm so glad that I get to say this. Maybe for one of you this morning, you can come out from under his wrath and know his steadfast love.
Kodwa namhlanje kuseni bangcwele into enhle nemangalisayo le ukuthi uma ngabe ukhona la ungakwazi ukuphuma ngaphansi kolaka likaNkulunkulu ungene ngaphansi kothando kaNkulunkulu olungazamazamiseki oluningi naphakade.
Now and for all eternity.
Ungene manje uhlale khona unethezeke ukusuka manje kuze kube impilo engunaphakade.
And so come to Jesus and he will give you eternal life.
Yiza kuJesu mhlobo wami uza kunikeza impilo engunaphakade.
For those who have already done that, your lives here have a purpose.
Kulabo ke asebasithatha leso sinqumo sokunikela impilo yabo kuJesu, qiniso bangcwele ukuthi impilo yenu inenhloso la emhlabeni.
They do matter and they are precious.
Impilo yenu ibaluleke kakhulu futhi ke inhle phambi kaNkulunkulu.
Because the steadfast love of the Lord will endure forever, and so will every deed done in the name of that love.
Bega lokho bazwana ukuthi uthando kaNkulunkulu olumile inguna phakade lumile kuze kube phakade okuqala okwesibili. Yonke imsebenzi yenziwa abantu abakholwayo egameni likaJesu benza ngegama likaJesu iyakuma naye kuze kube phakade.
Twice in verse 17 Moses pleads with God, establish the work of our hands.
Kuze kube kabili ke evesini ka 17 uMoses ethi Nkosi misa imsebenzi yethu.
Whatever we build on steadfast love will endure forever.
Noma ngabe yini esiyakhela kulesi sisekelo eluthando olunguna phakade olunganyakaziseki iyakuma kuze kube phakade.
So what are you going to build on it in 2025?
Umbuzo ukuthi ngabe yini ozoyakha phezulu kwaloluthando olungazamazamiseki onyakeni ka 2025 now?
On these 365 days or less now that you get in this year, what are you going to do with it?
Kulezi insuku ezonyaka zonke uNkulunkulu akunikeze zona, uzokwenza njani? Uzokwakhani phezulu kwalesi sisekelo esiluthando olunguna phakade?
Perhaps God wants you to make that love known to the next generation.
Mhlambe ke uNkulunkulu ukubekele wena ukuthi wenze lolu thando lolu olungazamazamiseki ukuthi udlulisele kwabanye abantu.
That's what those who teach Sunday school and teen church, that's what they're doing.
Ile nto ke abayenzayo abazana abafundisa abantwana abazana abafundisa ama teenage.
Maybe it's sharing that love on the streets of Pine Town when we do evangelism outreach.
Mhlawumbe wena uzokwakha phezulu kwalesi sisekelo esiwuthando olungazamazamiseki ukuthi ukuphume uma ngabe behlangene abazalwane njengoba suke behlangana nje behamba ifafaza uthando kaNkulunkulu la emgaqweni yonke yase Pine Town.
Maybe it's sharing that love with someone in the church who's sick and just sitting with them and praying for them.
Mhlambe kuwena kubuyela njengokuthi nje lolu thando uliveze komunye khona ebandleni ungaphilile uhlale naye ufundisana isizwe kaNkulunkulu umkhulekele umkhuthaze.
And it is giving to the work of the Lord here and further afield so that that steadfast love can be known.
Mhlambe ngokwakho futhi ukuthi unikele kulo msebenzi uNkulunkulu akawenzayo ukuze lolu thando lwakho lungazamazamiseki olumile inguna phakade lucace nakwabanye abantu.
Time is short, your life can count.
Isikhathi sifushane. ungenza impilo yakho ungenza ukubalulekile nempilo yakho.
If we build on his love, we will make an impact for his kingdom in 2025.
Uma ngabe sakhela othandweni lakhe bangcwele, siyakwenza umsebenzi omkhulu nobalulekile embusweni kaNkulunkulu ngonyaka 2025.
Amen, Bazalwane.
Amen.